batandise okwekubira enduulu nga bagamba nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kiruddewo nnyo okwetegereza n'okuwa layisensi eddagala eribadde lirindirirwa ery'empiso lenacapavir newankubadde nga Uganda y'emu ku mawanga agaasookera ddala okuteekebwa ku lukalala lw'abanaafuna eddagala erigabiddwa obugabwa. Lenacapavir omuntu afuna empiso bbiri omwaka era nga lizuuliddwa tiliyambira ddala bulungi abantu abalina akawuka ka mukenenya nga lyasooka okugezesebwa ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu Uganda awamu ne South Africa. Oluvannyuma lw'ebyo byavaamu Uganda yalondebwa okuweebwa eddagala eriweereza ddala dola za America kakadde kalamba mu 10,000,000 okuva mu Global Fund mu January w'omwaka ogujja ogw'2026. Wabula bibadde bikyali bityo, Kraish Mubiru, Executive Director wa Uganda Young Positives, agamba nti mweraliikirivu kubanga Uganda eyinza obutafuna ku bitereke ebisookera ddala okugabirirwa amawanga agalina ekizibu kino olw'okubulwa ennambika entuufu eyinza okukolebwa ku ddagala lino. Mubiru agamba nti National Drug Authority ekiseera ekituukiremu mu bwangu ddala ebeeko kyekola nga December w'omwaka guno tannayita. Flavia Kyomukama, Executive Director wa NOFOFAN, ekimu ku bitongole ebidduukirize, agamba nti gavumenti ya America yeeyamye okuwaayo doozi eziwera ddala 20,000,000 eri Uganda. Matovu agamba nti Global Fund yeteekateeka okuwaayo doozi eziwera ddala 360,000 eri amalwaliro agawerera ddala 9 mu kitundu ekisooka eky'omwaka 2026.